Baby, it breaks my heart. Nikijua hunitaki mpaka roho inaniuma. Basi, excuse me miss, just give me wakati. Hata kusikiza unagoma. It's you that you freeze me, you melt me, you got me lost alone. Ninakuita sikia, baby, it's us against the world. And it's you that makes me awaken all night on the floor. Jua mina hisia, hata yangu roho itakondaga. Wanafurahi wakimwona dani ya sonona.
Wale
mahasidi hao, hawatupendelei hao. Mafisadi hao, baby, watakupotosha. You're a beauty mama, baby, you're a sweet mama. Baby girl, tu wanakupenda. You're a beauty mama, baby, you're a sweet mama. Roho, baby.